I just wanna spend my life with you for the rest of my life.
I still kiss, babe.
All right.
I just wanna spend my life with you, baby. I just wanna spend my life with you, my darling. Nife unisike ufiniko sike, baby. Kama kitanda ni tuko wote, kabri ni tuwe wote, yeah. Mpenzi, turn around nikumbie. Hakuna wewe bila mie, hakuna mie bila wewe. La sisi umebariki wa roho mpenzi, ufutuzi kani wangu la sisi. Wakileta choko choko mpenzi, hatuna time to kupise. What's up my boo, tunde kiwanja gani nilesa my boo. Usinipe tabu, kama maswali ya wewe ndo jawabu. What's up my boo, tunde kiwanja gani nilesa my boo. Usinipe tabu, kama maswali ya wewe ndo jawabu.
Yeah. Mimi kama wewe, wewe kama mimi kama. Na haijalishi kina kipi nimezama penzini. Wanatamani kuona tumetemana lakini sisi ni watu makini. Vikiumana nisiria we na mimi.
Ooh, yeah.
Kitu nachopenda unakumana shida. Hata nkikosa ntakikisha unakula unashiba. Pesa na zaadi ni vitu ambavyo vikupi shida. Unaita vitu vya kawaida upato vikose barida. And I'm gonna marry you, I swear. Ukiacha baba mama, you're the only thing I care. Weso gari bovu, so sitaji kuona spare. Sema unapotaka kwenda, promise I'ma take you there. Sitakupata na tamando, mana kipiga kazi na chingamka. Naletaga na vipiza, wasione mtoto mzulo kasani daga. Wasione tuchombo kasema kifaa. Unanifana kufaa, shida zako za kwangu nazivaa. Mimi na wewe kwa shida na bra.
What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo.
What's up my boo,
usinipe tabu, kama maswali ya wewe ndo jawabu.
Watagawanya na kutoa.
What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo.
Tell me baby,
usinipe tabu, kama maswali ya wewe ndo jawabu. Tulikutana wawili mpenzi, tukigomana wawili mpenzi. Yanani ya baki ndani mpenzi, ayaya. Viko vitu vya kunitenganisha navyo, ila siye niliye naye sasa. Sababu niliapa kumpenda kamwe kutomwacha. What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo. Usijipe tabu, kama maswali ya wewe ndo jawabu. What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo. Usijipe tabu, kama maswali ya wewe ndo jawabu.
It's Survala baby. This is Banaba Boy Classic with my boy Lunya Boozy. Golden never gets old baby, yes sir.
What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo.
Tell your friends, tell your best friend, we're back in the game.